aynu ku bilownay waxaa maanta magaalada hargeysa lagu soo gebagabeeyey shir caalami ah oo lagaga hadlayay nabadda iyo dowlad dhiska qaaradda afrika. waxaana soo qabanqaabiyey shirkan machad lagu magacaabo Braintrust Foundation oo xaruntiisu tahay dalka koonfur afrika. warbixintana waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle.
shirkan lagu soo gabagabeeyey magaalada hargeysa oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey ka socday waxaa soo qabanqaabiyey machadka lagu magacaabo Braintrust Foundation oo xaruntiisu ay tahay magaalada Johannesburg ee waddanka South Africa. martida iyo ergooyinka lagu casuumay ee shirkan ka qayb galay ayaa ka kala socday waddamo tiro badan, iyagoo isugu jiray ama ka koobnaa qaybaha ay ka midka yihiin diblomaasiyiin, siyaasiyiin, cilmi baarayaal, qorayaal, xildhibaano iyo aqoonyahanno kale oo loo tirinaya inay wax kala socdaan xaaladda dowladnimada ee afrika, dhacyada dhaqaalaha, nabadgelyada ayaa lagu soo qaaday shirku intii uu socday, iyadoo dhinaca kalena lagu falanqeeyey qiimaha ay leedahay nabadgelyada iyo sida ay aasaas ugu tahay in dowladnimadu ay hana qaado. agaasimaha maxadkan soo qabanqaabiyey shirkan Braintrust Foundation Dr. Greg Millis oo VOA-d wareysi gaara la yeelatay ayaa ugu horreyn ka jawaabayey sababta ay u xusheen in markii ugu horreysay geeska afrika lagu qabto shirkan, gaar ahaanna Somaliland.
We've had held conferences in Nigeria, in Kenya, in Malawi, in Zambia. We wanted to come to Somaliland now.
Waxaanu shirarkan ku soo qabanay dalka Nigeria, Kenya, Malawi, Zambia. Hadda waxaanu Somaliland u nimid maxaa yeelay shirkani waxa uu ku saabsan yahay dhismaha nabadda. Wuxuu ku saabsan yahay in qaran laga dhiso gunta ama hoosta. marka ma jirto meel ama cid kaga wanaagsan Somaliland hirgelinta tallaabadaasi. Somaliland iyadaa dhisatay nabadda ugu horrayn, waa nabad dhaqan ah oo ay hoggaaminayeen reer Somaliland, waxaanay kadib u gudbeen wejiga ah dhismaha qaranka, waxaanay mustaqbalka hiigsanayeen horumarka iyo aqoonsiga iyo tallaabooyin la mid
ah.
markaa beesha caalamku sida qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo qaaraan bixiyayaashu waa inay eegaan sida ay ula macaamilayaan afrika. waa inay eegaan khaladkii ka dhacay afghanistan ee dhaqaalaha aan caadiga ahayn iyo agabka kaleba ay ku baxeen si khalada.
The international community, the UN, the World Bank, donors look to try and work out of engaging with Africa and look to understand what went wrong in Afghanistan.
shirkan oo laba maalmood ka socday hoteelka casood ee magaalada hargeysa ayaa la isku weydiiyey su'aal muhiim ahayd. su'aashaasi oo ahayd dhismaha nabaddu ma waxay ku habboon tahay in dibadda laga keeno mise in gudaha laga unko, sida uu sheegayo mar kale agaasimaha maxadka Greg Millis.
The conclusion largely from this event was they don't really work.
waxaa gabagabadii shirku isla qaatay inaanay shaqaynin ama aanay guulaysanin nabadda dibadda laga keeno ama laga soo dhiso, balse waxaa arrinta dhismaha nabadda ee Somaliland ee gunta laga unka ay noqotay tusaale guulaystay oo mudan in lagu daydo.
Academics and analysts and media people from South Africa, from Ghana, from the UK, from the US.
waxaa ka soo qayb galay shirkan dad kala duwan sida siyaasiyiin reer Kenya, siyaasiyiin reer Koonfur Afrika, siyaasiyiin ka socda wadamada Zimbabwe iyo Uganda sida hogaamiyaha mucaaridka Uganda Bobi Wine, Tanzania. waxaa kaloo shirka jooga aqoonyahano, falanqeeyayaal, wariyayaal ka kala socda dalalka Koonfur Afrika, Ghana, boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, Australia, Tanzania iyo meelo kale, iyadoo kulanka nuxurkanina uu ahaa in la falanqeeyo laysna weydaarsado waaya aragnimada laga dhaxli karo ama laga heli karo sida ay nabadda Somaliland ku timid. Khadir Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.